Pang, 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 pang. Follow me then. Check, check, check. Sadaka, daka, daka. Kune wane daka. Hey. Sadasa nende wano umbru kama taka. Hey. Shimbati siga iwe timbo farabo. Nasima pandi iti chidi kwedi wo. Tawuya muru nyara roga pana wo. Saka wo my feelings in that wo. Kune wesiri gangori mkutu mutu. Tarova mchocho ocho ikutu futu. Haye wanasiga tisikwita urutu. Tiri kuna kirwane makesi mkutu. Follow me, Shimoko Nasa Shipa Yisawa Sawa Lofin. Uwa Mumbanga Mufire Kunga Mufin. Skiri ya kwa gata Mumunda Meitin. Dirwa Ruda Runonte Sawa Sawa Lofin. Undaguru wane mchu cho cho. Nafana tanga kunjwa Sawa Sawa. Chet, ote chiyenda kumango ngongo. Nafana tanga kunjwa Sawa Sawa. Nafana tanga kunjwa Sawa Sawa. Nafana tanga kunjwa Sawa Sawa. Chet, chet, nafana tanga kunjwa Sawa Sawa. Munuwese ingwari Sawa Sawa. Chet, chet. Kirwa ne makesi mhutu
Shimoko nasi shipa yisa wasa walofi Uwa mumbanga mufire kunge mufofi Skiri ya kwa gata mumunda meitin Dirwa ruda runante sawa sawa lofi
Undaguru wane mchu cho cho Nafana tanga kunjwa sawa sawa Chet, ote chiyenda kumango ngongo Nafana tanga kunjwa sawa sawa Nafana tanga kunjwa sawa sawa Nafana tanga kunjwa sawa sawa Chet, chet, nafana tanga kunjwa sawa sawa
Fanta, do it.